it's your boy Icon Bundy. Son up.
It's B-Side Bob. Parano.
Smash and beast so that we run them chips. Let's make
a mess. Inchi kele papondi kuna ipos. Inchi tefi wadilo munzinga. Hello. Wachita shan, eba yoyo ati twalaika la shan. Kale kale na dipona na mukalale I. Wetata na obola na njiri. Bena mediba ditomwa mahukaps. Inchi tefi, bayashi mia phone. Ha, yeah, bayashi mia phone. Yeah, bayashi mia phone. Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui. Bayashi mia phone. Shele na tukwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Bayashi mia phone.
Na washa pok mutu minapade 195.
Bayashi mia phone.
Biggie mana kontole nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Chikonkwa chani. Nde mfupa muko shina kadimoni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yotempa bala isaba kuru. Yiziro tuso wapanga budiuma. Kushile na kape fuwada. Tugilu na ifika party five zale soata. Mwabidi mwa isula boto. Yei mwea paife ya pangu mamoto.
Ha, ya, yeah. Bayashi mia phone. Ya, yeah. Bayashi mia phone. Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui. Bayashi mia phone. Shele na tukwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Bayashi mia phone.
Deti wishi venga ni biwi leni no kunangu ni biki.
Bayashi mia phone.
Yeah. Yeah.
Bayashi mia phone. Na isanga shani muri ya gona. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofi omutimala pepa. Wetata peta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibili nge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Teku black list ya mbiko. Ini pina. Yeah. Bayashi mia phone. Yeah. Bayashi mia phone.
Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Bayashi mia phone. Shele na tukwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Bayashi mia phone. Bayashi mia phone.
Let's go.
Yeah.
Smart space young king. Na chimpa mwene na mala. Na tenda lila dizeo kusalwa mpala. Yobali kema suta panshila mana. Washile na chifoni na indela maya. Na chimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kuisa. Jevela tukuli underscore. Jintu mefuwa ni fiat stika. Oh my god.
There's no response from the requested number.
Ha. Yeah. Bayashi mia phone. Yeah. Bayashi mia phone.
Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Bayashi mia phone. Shele na tukwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Bayashi mia phone. Bayashi mia phone.
Broke Jesus Niki.
Yeah. Bayashi mia phone.
Kane mwine nda chetekela sana. Hidingi fichitika uteza ngashala. Na tichimu konke veno nine na ipompa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa nobulendo ninchetekela ndemu sanga. Tafika na tumafoni ya shimaji. Kushe bale za telo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Ha. Yeah. Bayashi mia phone.
Yeah.
Bayashi mia phone.
Njendele na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Bayashi mia phone. Shele na tukwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Bayashi mia phone.
Mr. La D Washepre.
Bayashi mia phone.
Young Alf
Alanis
Alpha Entertainment, yeah. Music.
Bayashi mia phone.